Pendo ni burudani na kwangu imekuwa kara.
Johnny News.
Nacheka nje ila ndani moyoni na machera. Squeeze your tag, take easy. Kawa mpape mashine. Yamepungua mapenzi. Sijui kampata mwingine. Overdose, overdose. Na shangi overdose. Overdose, overdose. Na mimi overdose.
Johnny News.